kufanya nikone atazama leo hadi na wishi nijinyonge ila napiga mokone
we'll be right back.